bugambo bugambo tebimala kuchatula chomulunji kwagala kufa na lukwago nakageregere nze kansala nganonya wempita nkutuke ko ero rwange runo lunaku rwange mulunji uno wazimye kamutware lwalero rwange runo lunaku rwange kakiriza kamutware kusasanye ng'ensimbi kwekyetagisa nkusavinge kulyenga ng'enkalira wonyo gwa mutakanya bokulumira abaali bakunyuma nga bagamba tetiriba kekaseera obasalize ng'okumba n'omulungi gwe wasiima sira kamungwa kulujjo lw'omukwano n'omujaja enga gwe yasooka mu lujja lw'abasingayo ate yasemba leero lwange luno lunaku lwange mulungi uno wasiimye kamutware lwaleero lwange luno lunaku lwange mulungi uno kakiriza kamutware weke kumugongo ngebambo kaburi wendagane nalukwago akakumato acalirane mubiroto akamwenyu mwenyu mwenyu kako sekande kamuloko ya nalukwago awo mukwano nalukwago lego mukwano gwogubuna nyingo obatozisa sango